mpenzi wangu, Haimisi umaidia. Oh oh, ani wangu, na story ya kusimulia. Oh oh, mpenzi wangu, Haimisi umaidia. Oh oh, ani wangu, na story ya kusimulia. Kweli njo tamkolea, nipe maji ninywe alafu ndo taendelea. Kiukweli nishiko menikamata, bali nawe natapa tapa, nishike mkono sije nikacha. Wendo wangu baby, kitandani mambo pakacha, nibembeleze kama kichanga, nikufikishe paka kwa anga. Sende mbali nami, nakupenda wewe tu, naniweka roho juu, sikukuta macho juu, nakuwaza baby. Baby, sije nifanya nafsi kazi rai, baby, nikaishiwa cheche ukakinai. Baby, sije nifanya nafsi kazi rai, baby, nikaishiwa cheche ukakinai. Kokoro, chumba nikiza totoro, koleza moto tupike miogo. Itayari nanya. Baby, sije nifanya nafsi kazi rai, baby, nikaishiwa cheche ukakinai. Baby, sije nifanya nafsi kazi rai, baby, nikaishiwa cheche ukakinai. Talitunza wasije kwangu mwe kuliduna, penzi langu kwako si kama punda, nisije kayabeba mapumba. You are mwendo wangu baby, tupendani tuishi wawili.